Jazzmedunda.com.
We mecca.
We're chilling in Fiongo. Come on up, what's with you all? You think you're Mzungu Kwana Wanka? Bali Mzungu Kwana Mchanka? Stineno. Chaibu. Kumbushi dada kwa neringa. Simu anotumia neka poche ya buku. Katika ndoa zao kuna watoto wetu. We are not going to put a dead and dear. Mama put a dead and dear, not going to put a dead and dear. Then the good and dead and dear, not going to put a dead and dear. Mama put a dead and dear, not going to put a dead and dear. Mama put a dead and dear.
Mimi niri mwambia, nakenda kunisikia. Mimi niri mwambia, nakenda kunisikia.
When you don't pull up and duck it on, when up and duck it on, when you don't pull up and duck it on, not a common will be on a call it turn out. Some who want to kiss him, my dear, wewe vipi simbono na wabania, wana kwa shaji meko na situmia. Wewe vipi simbono na wabania. Tutuwe askali kidore, kidore machoni. Usoni unatuchekea huzuni moyoni. Ruki nye, tunawashuti nye. Oya, tupendi penti, mtubimie. Kipata moja jiwa mpili inafata. Kwa tupendi sana mandogo mkitufata. Izi namba chafu wa muwezi kuzifata. Oya mwanangu China anakulabata. Shinsu man. We are not penda kuda ndeda ndia. Mama kuda ndeda ndia. Na penda kuda ndeda ndia. Penda kuda ndeda ndia. Na penda kuda ndeda ndia. Mama kuda ndeda ndia. Na penda kuda ndeda ndia. Mama kuda ndeda ndia. Ichiringi fiongo, mandingo. Katika ndoa zao kuna watoto wetu. Kumbushi dada kwa nairinga. Simu anatumia neka voce ya buku. Meneja shizu man. Yala Meditian Cancer Genius Blind Music
Swapping Nini
Wanangu Malaki
I'm again
Babu Chino Kim Daiso Jesse Midundo
JesseMidundo.com.